Igbosongs.com.
Kalaka uzabola wele Ichota kalaka gapopa gonyokweko Ichota kalaka sini badomang Ime baby zineso poli je fiam 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 onaso Ibulu dokinta honyori ngurumye Iba politisi bulu agaga efolia Ibulo nyegu, ebuga sobosa Mekwa buga kalaka gehina kachambene Ikwe nukwa nyobulo mkweli goji mbo ifolia Mwamadu wa maluchigi Oye mo maluchigi yo Ifewe dele ma Emalu chigi, emalu akalakage Oye memalu owagi, oziga akalakage Ufodo di madono na fufu tata Ifadi ya gaga, makanafa malu akalakava Famenu mano, bulije koro 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 eme business o bolo so sobu ifeti de lonye koga bu ifeti de lonye koga bu e mwa mado maloji yo maloji ke kodem ma ifugo
ifeti de lonye koga bu mwa mado maloji onye maloji ifadele ya
maloji yo
ijeno ifeti de lonye koga bu mwa mado maloji onye maloji ifadele ya ma
Ezio Imsonic Onye Jita Onya Kineme Akalaka Onye Onye Jeni You see
Oye Misi Nana Bolo Giyabu Afya Diga Galogo Fuma O Opoko akalaka giyoki neme Ufodo sine kelovaka Ufodo sine buluvansiyo Ako kondimu Ene makalaka mficha o kamonaju Akalaka mado adiye menya mficha Destiny may be delayed But never to be denied Try to do your best and leave the rest for God the way. Mane mo malwa kala kage no nyaka ni koko ya nwa. Kedu maka ololo ndi na nwunye. Ololo ndi na nwunye o. Ọtụtụ ife na-eme o. Alọta ala echi onya ka nye na fuzi. I thought I said you nya ganye na fue. Kangwa give a batalia, kangwa give a batalia. Onye na chinu, ijugo chukwa juju, ijugo chiga juju. Onye obo mwunye mu, onye obo kwa mwunye me, onye obo kwa dime. Iwe le speed in makute, iwe lu speed in makota. Oboli jakalaka, oboli jakalaka eh. Onya fubulu digi, dati ledi kuru mwenyegi. Onweli feneme o, onweli feneme o. Usobu wa biyako diechi, mata mwanye kwa chiribegi. Akantu bagodo derai, lofu makana so. Oboli jakalaka eh, oboli jakalaka ifugo.
Doctor patient dogwe Iche mili noruo Ebu mune tieti Osi nakalaka mo Ife mune menu wamo Pacha si nakalaka e Oye muche kube okafo Maduka na yae Osi emdanti oime Eji ma peshe titoko lume kenei chisike Oyimu tujaja e, tujaja mwokidi Achuku jitofo, lobezi mwakedi mao Promota mnalaba, eso yoga delege mae Kedu maka wane mchinedu, chinedu mwobidi maa Edu brosu mwane me Innocenti boyo lume kenegiyo Chinedu Italian koneti olume kenegiyo Oganaya Ndilo menu mane
uche chukwu ga-eme ọkwanne me ụwa si n'akalaka
ihe
ọma nke ụwa si n'akalaka enogo akụnụba nke ụwa si n'akalaka alụlụ di na nwunye si n'akalaka nwanne malụ uche gị ị malụ uche gị ife ụwa dịle gị mma ịfụrụ ya nwa mmadụ malụ uche gị o malụ uche gị nwa mmadụ malụ
uche gị onye malụ uche gị ife adịle ya mma
onye mụ kọrọkọrọkọrọ sili 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 fa niile ga-agba ọsọ ị na ndụ gị
ijenu ife chidelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụ uche gị onye malụ uche gị ife adịle ya
mma nwa mmadụ malụ uche gị efugo
ife chidelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụ uche gị onye malụ uche gị ife adịle